Mpolaye mo tshweta sekoloto ke ne tshwenye jaka
Production. Yeah.